Jinene pesa sa kibonge Raha unazoni pa kwa nini nikonde Walai acha wone donge Tunavyo penana hatuna mawene Penzi unalo nipala kisurutani Kuna muda na isi niko peponi Ay, Kumbe niko duniani Waniparazi na zozidi kifani Na kupandisha da ukuwazia leo Kuba unalo nipa kamala kwenye video Bonge la toto, sio kimeo Ukinita naitika jana na leo mailo Atupanga ni kama fungu ya nyanya Mimi na baby wangu tunapendana Lil lover tuna mambo ya drama Hadi tunaanza fanana Ilo
Ilo Ilo
Tumezama kabisa
Ilo Ilo
Tumezama kabisa
Ilo
Ilo
Tumezama kabisa
Ilo Crazy, give me two, may give it to you. For anything I'm ready. Some amazing. You have my baby. Look at me and look at you. See how we make it. Kweli umenibamba we moja ya kona. You gonna kill me slowly. Sina haja ya kudanga mapenzi ya kitango na nipa na enjoy. Na kupandisha down kuanzia leo. Uba nalo nipa kamala kwenye video. Bonge la toto, sio kimeo. Ukinita naitika jana na leo my love Atupanga ni kama fungu ya nyanya Mimi na baby wangu tunapendana Lil love tuna mambo ya drama Hadi tunaanza fanana ilo
Ilo Ilo Tumezama kabisa
ilo
Tumezama kabisa.